Jules nizina rifite inkomoko mu Kiromani cyakera aho risobanura umuntu ukiri mutoya. Iri zina akaba ari naho risobanura ikintu gifite umwimerere kandi cyuzuye. Jules ni umuntu uhora yiyumvamo kuyobora, kuba yawe umugenzuzi, arangwa no kugira amagara mazima, yivuze yuko adakunze kurwaragurika. Buri kintu cyose aba yumva cyagenda neza nk'uko abyifuza. Ibintu byose akora aba ari umwimerere, kuko ntabwo ari wa muntu ukunda kwigana abandi. Akaba kandi anakunda gukora ibintu bye cyane, agira igitugu ariko azi kubana neza. Ibyo ngibyo rero bigatuma agira inshuti nyinshi cyane, nubwo ibintu byose bikunze gukorwa biba byakozwe mu byifuzo bye. Kubera yuko azi ubwenge rero, ibikorwa bye bituma abantu bamwibonamo cyane kandi bakamukunda. Jules abatekereza yuko ibyo ashoboye n'undi muntu wese yabasha kubikora, maze ibyo rero bitakorwa bigatuma ashobora kugirana amakimbirane nabo bakorana, kuko atabatekereza uburyo ikintu gishobora kukunanira. Ni umuntu uvugisha ukuri cyane kandi w'umwizerwa, dore ko yimubajije adashobora kurya iminwa. Mu rukundo Jules arafuha bikabije kandi agakurura yishyira, bikari nabyo bikunze gutuma akunze gutinda gushaka umukunzi, ko abatekereza yuko umunsi umwe yamushatse akamubabaza bishobora kuzamugora kwiyakira. Ni umuntu uravuga ko ubuzima ari bugufi, ko nta mpamvu yo kubukomeza, hanyuma rero ibyo ngibyo bikabikunze gutuma adakunze gucira abandi imanza. Iyo akiri umwana, ababyeyi baba bagomba kumutoza gusaranganya n'abandi ndetse no gufashanya, kuko barangwa no kwikubira. Mu bijyanye n'urukundo, iyo ahuye n'umukunzi yishimira bindahemuka cyane, kandi ubuzima bwe rwose akabutwara neza n'umukunzi we.